Ya ninga, yeah. Beautiful figure, yeah. Shingo ya twiga, macho ni kau na ringa, yeah. Leta kidole, put a ring on your finger. Sita kucheza baby misi mariga. Unanibamba kwani we ni karao. Nimebaki na randa umenitupisha mao. Naweza saidika we ukiwa my vera. Achana na chapo umenikalia anjera. Ata reta na najua we ni badada. Juniko box na umenifunga ka Ramadan. I miss you, hiyo ndio issue. Wanna kiss you at least two. Kaone wazazi Mogadishu. We ulala jikoni, si umeiva. Achu, mami wanipa fever. Achabili nipatie shehe mali yake. Alafu aye, niweke mali bahali yake.
Oh my baby, mungu jala hai. Oh my baby, mungu raba hai. Oh my baby, mungu hisse hisse. Mungu raba hai, mungu jala hai. Oh my baby, mungu jala hai. Oh my baby, mungu raba hai. Oh my baby, mungu hisse hisse. Mungu raba hai, mungu jala hai.
Aye, mina penda hii waria. Ati, baba mina leta ngamia. Sura mwili safi mina baki tupandilia. Zungushiwa funguliwa, alafu mi baingia. Hii love ni tight. Wapenzi nao wengi wanataka to fight. Lakini shika maua, misi na side. I'm gonna make you my queen and treat you right. Baby, kama shaba baby umeni kill. Niki kuwana niko numb baby hata si feel. Umenifunga kwenye pendo na mini msi. I'm gonna love you forever till I leave. Twende home tukaone wazazi. Na desturi baby hazifanani. Nipeleke sweetie hata viyazi. Junataka uwe wangu my one and only.
Oh my baby mungu jala hai. Oh my baby mungu raba hai.